namhlanje inhliziyo yami buhlungu babo ngiyozishiya ngiyozishiya ingane zami mine.
Oh,